Niko on the rice car, price za bidhaa. Flight kwa runway, nasonga na masaa. Juna toka from the bottom adi juu angani. Kila station ikini play hewani. Be the top MC, rap usani. Tour the world car, mi mtali. Toka Norway, hadi Italy. Toka Zululand, adi Tripoli. That new fresh kit, new rhymes kit. Missy change shit, na imake it better. Creative work. I take it further, mixtape PP, short film na comic, car waiter. Itisha na letter, car Bible. Itisha utapewa na bashi yangu. Ukifika utalewa, one EP. Gwara gwara the mixtape.